Market Records.
Hey, yo, Clama. This Billy.
Anasema ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsi, anaitisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsi, anaitisha. Ameshika goti tete anazirusha. Whine again, pewa toti moja goda whine again. Whine again, whine again. Pewa toti moja goda whine again. Koro booster, shola zimiriet na location tuko roasters. Klama juu ya bitu kinificha na kuosha. Kadenge ni peng, kando yangu ni makosha. Nikitaiki ring, anapika ezi kosa. Busy body, physically, nikona viti kuja uzikalie. Ongeza rurie, naka ukona kiti nije ni ikalie. Anasema ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha. Ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete anazirusha.
Unaringa na unahagaya Vera Sidika. Mini jenzi kwangu mumama ndio angurika. Na kupea shots uko chini minasinyika. Unatetema, tetema, terengetika. Juya, chora saba saba tuandamane. Kwa haga tifanane. Suroke poa simple girls ina day baby. Ati unanyesha, mina saka dem Dubai. Leta lolote na chochote wote situbai. Na de gazibo, yeah, akiona kicho na zama tu hivo. Tu napenda shiko, go, go, sio shiro, mashiro, sio shiro, jo, napenda
ngaro. Anasema ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno, anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete, anazirusha. Ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno, anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete, anazirusha.
Come verify this style is a maisa. Level of education is a kombia maisa. Copy this, copy that, ulafu niko naida. Mimi nyegi kiniwasha naenda kwa neiba. Anataka zote zote taki makali na chase. Leta mzinga zote zote adi zingine na gaze. Zingine mabase, zingine ameshika na uko base. So zingine na base, so zingine kunyomba kama dem. Leta cook, bora ame ivoneza kula. Leta spoon, apa ni kuchapa mbaka ilali. Leta noon, adi akitoka ana. Anasema I'm coming soon, so mi ni mchum.
Anasema ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno, anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete, anazirusha. Ako tipsi, anachachisha. Ameshika boti kiuno, anazungusha. Ako tipsi, anayutisha. Ameshika goti tete, anazirusha.
Whine again, pewa toti moja goda whine again. Whine.